Mama wami. Awusondele. Nanze yakho. Ngicela ukuhamba nawe salona sikamama. Baba ngikhokha. Aba ngikhokhele. Baba uzungi kafe se ngiwela baba ibawo umsebenzi baba ngikhokhelwe nje baba ngikhokhelwe ngikhokhelwe
Yeah.